wahamba nami indlela yonke ngiyabonga baba izinkinga zonke zakwesha kimi ngoba uhamba na wahamba nami indlela yonke ngiyabonga baba izinkinga zonke zakwesha kimi ngoba uhamba na wangithwalela umthwalo wangikhiphe unzimeni ngokugcwala kwenhliziyo ngiyabonga baba wahamba nami indlela yonke ngiyabonga baba
izinkinga zami
zonke zakwesha kimi
ngoba
uhamba nami
uhamba nami indlela yonke
baba
I'll sing you a gishia
yeah baba